wa kumuambia. Nimekonda sana mawazo ya kesho, sunajua. Mungu wangu naanza tena, atena, tena, naanza tena. Nipe nguvu naanza tena.
Jema Kufu DJ Academy tena.
Unaitwa Jehova Jaire, Jaire. Upendalo baba basi naliwe. Wanakuita Jehova Jaire, Jaire. Upendalo baba basi naliwe. Wanakuita baba wa yatima, mume wa wajane. Wanakuita baba wa yatima, baba wa yatima, mume wa wajane. Wanakuita baba wa yatima.
Penda siku die, yeah. Ona ni wachoche na mashash na siban. Ona ni wachoche na malikes za kubai. Cheki wako lead, kindani wanazirai. Nadai kuwa rich, kipesa na pia kiro.
Na wakuta, toa hizi flon na marami za wadunga. Kama yule shepherd boy, God amelichunga. God ame deliver kwa imaike mpunga. Mahuta, God ame nishika menikusa.
Toa tuja form ya Musa na iwake. Moto kutoka juu Elijah iwake. Zile ni misi ukatanga boss pia ni nare iwake. Weka Yesu na
Watesi wangu hawawezi kuelewa ninaposema wewe ni Mungu wa baraka. Tena hujawahi chelewa ninapofika mwisho, wewe huja haraka.
Kama unipe nguvu nikiona maovu mimi kimbie, unipe nguvu kila siku nyimbo mpya mimi kuimbie. Na wasi wasi sina tena, uilisha kama pema. Wasi wasi sina tena, uilisha kama. O baba umejawa rema, rema. Ninaposema wewe ni Mungu wa baraka. Tena hujawahi chelewa ninapofika mwisho, wewe huja haraka.
Kama unipe nguvu nikiona maovu mimi kimbie, unipe nguvu kila siku nyimbo mpya mimi kuimbie.
Na wasi wasi sina tena, uilisha kama pema. Wasi wasi sina tena, uilisha kama. O baba umejawa rema, rema.
Nyo mana naomba, omba, 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 omba. Unisiwa sina tena. Uwilishe
Obama.
Umetukuka sana you, oh baba you. Mungu wa rehema you. Yes I may never get me to modo. Hero kama no eti mama dongo. Apa kwa nyingi adenyo nyingi ati mo nyingi malo. Yes malo malo you sana. Wewe uko juu sana, baba uko juu sana, umeketi juu sana, hey. Weza, umeni wai 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 wai, umeni we, weza ya we. Umeni we, weza, umeni wai 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 wai, umeni we, weza ya we. Tangu that day, nikujue that day. Umekuwa mwema kwangu. Tangu that day, nikupate that day. Umebadili maisha yangu. Jinsi gani umenipenda, sana sana jinsi gani umenipenda. Hivi mangapi meshafanya, ila bado baba mimi hukuniachaga. Ukanipa nafasi nyingine singepata kwingine. Umeni we, weza, umeni wai 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 wai, umeni we, weza ya we.
kama zamani. Biashara imeshakuwa.
Jawabu sikupati. Kidogo fafanua. Injili bado safi. Hivo nivo mimi najua.
Kama uyu shoti baba, injili gani eti vimbada.
Iyo ndiyo lugha ya mita. Na wanamuelewa vijana.
Jerry Lipoze, ameyoko kama ni mchezo nileze.
Uyo tumwelewi wote, lakini tunaomba Mungu wa muelekeze.
Mara nasikia kote, ametoa gospel kanisani tuicheze.
Mungu atumia yeyote, sauti sola na shinski wa mdekeze.
Injili kweli it's over, injili sasa inazama. Injili meikoroga, meikoroga, meikoroga.
Injili bado inasonga, injili bado inapanda. Injili haitokoma, haitokoma, haitokoma.
Haipo, haipo, injili yenyu haipo.
Ipo, ipo, injili ya Yesu ipo.
Haipo, haipo, injili yenyu haipo.
Ipo, ipo, injili ya Yesu ipo.
Makuvu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page, Makuvu DJ Academy, and be part of our community.
Makuvu, hey, from nothing to something.
From nothing to something.
Something.
From nothing to something. For more, log on to www.demakufu.co.ke.
Moyo wangu ninakiri kwako ni mchafu sana. Mahangaiko ya dunia yananichanganya. Nipe moyo wa ujasiri nilishinde vyote. Ya dunia yamekithiri, e Bwana niondoshe. Nipe moyo wa amani, nafsi yangu iweze kufurahi. Nipe moyo wa ushujaa, nipambane na yaliyomo duniani.
Moyo wa binadamu huwa ni mzito sana e. Umebeba sio madhabahu, una maficho makubwa e.
Tele, imekuwa ni wimbo kwako. Binadamu ni wale wale, wamekupangia mitego. Chuki moyoni wamekuandalia, ili usifanikiwe. Sani ya wivu wamekupakulia, wanataka wewe ule. Ila ao, ao, ao ni waongo. Mukimbilia yule, yule, anayepoza roho.
Sana unangoja siku jema na maswali kwa sana, kwani Mungu huchelewa. Umekesha, umefunga, umetoa pia zaka. Umejaribu kwa sana, dunia imekataa. Walienda kwa waganga, ukafunga biashara. Mfano wa Ayubu, afika zorota. Hali ikawa ile, ile ile ya kukosa. Ingawa ndani moyoni, ule umemposa. Maisha ubadilika, ndugu na dada tulia. Ulisikia ya Musa, yako ya wadia. Wakati wa kibora, akipanga hapanguye. Na kutaja jina lako kuwa shua hababui.
Amini, amini, na mambo yako yatakuwa shwari. Amini, amini, ni mwaminifu hayuko mbali.
Ndugu wewe amini, penda na wewe amini. Ndugu wewe amini, penda na wewe amini.
Amini, amini, na mambo yako yatakuwa shwari.
Log on to www.demakufu.co.ke.
Demakufu, hey, from nothing to something.
From nothing to something.
Natazama yangu mazingira. Mafanikio sijafikia na tazama yangu mazingira na mafanikio sijafikia na moyoni mimi sijaridhia na kila siku nafanya inavyosema sauti ya Mungu yani koroga zangu hisia na mabaya mengi nimepitia na upendo pili ninasikia ibilisi ananambia natene na Mungu juu neno lake umeshajaribu kulihubiri na bado umekwama sifa nyingi Mola umejaribu kumkabidhi bado umekwama muda wa kumwacha huyu Mola umewasili itabidi umehama lakini nahisi Mungu anasema subiri kwa muda nitatenda Mola kusikiza sikiza sikiza sauti yako Mungu sikiza 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 sauti yako Mungu nifuze kusikiza sikiza sikiza sauti yako Mungu sikiza 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 sauti yako Mungu hata nikikumbwa na hali ngumu nikisema dhambi nisidhubutu ndiposa niepuke hukumu nataka nisikizange sauti ya Mungu kwa maovu shetani yakinitanga kando yake bila woga nitapitanga ngumu ni Mola na kumridhisha anga zidi kusikiza za sauti ya Mungu. Neno lake umeshajaribu kulihubiri na bado umekwama. Sifa nyingi Mola umejaribu kumkabidhi na bado umekwama. Muda wa kumwacha huyu Mola umewasili, itabidi umehama. Lakini nahisi Mungu anasema subiri, kwa muda nitatenda. Uze kusikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Sikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Nifuze I'm sorry. Ukujua but you are my only. Ukabidi kulingosha kidole.
Dema Kufu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page, Dema Kufu DJ Academy, and be part of our community.
Dema Kufu, hey, from nothing to something.
From nothing to something.
Nina kamba tiare kwa shingo. Haya mapenzi yamenichosha. Nimetoka na miviringo. Situation man si simple. Mbona nilikupenda miuka nitenda. Ona moyo wangu sasa ukaupunja. Mwanzo unata pole. You can't even say that I'm sorry. Ukujua that you are my only. Ukazidi kuninyosha kidole. Ona ma nishampata. Malkia wangu nishampata.
Pendi tamu kwake minapata minapata. So baby go home, rudi nyumbani. Baby go home, rudi nyumbani. Rudi nyumbani, rudi nyumbani. Rudi nyumbani, rudi nyumbani. Ulisema sina do, do, do. Hadharani ukanitenda. Ona sasa nina flow, flow, flow. Muti ananipenda. Oh no, 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 no. Cheza on the low. Go, 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 go. Please play on the low. Oh no, 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 no. Cheza on the low. Go, 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 go. Please play on the low. Ona ma, nishampata. Malkia wangu nishampata. Pendi tamu kwake minapata, minapata. So baby go home, rudi nyumbani. Baby go home, rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
Miss Cassie again. I'm not a solo kito. Utukufu ni wako baba na kupachukua. Mina kupachukua. Mina kupachukua. Utukufu na heshima na kupachukua. Mina kupachukua. Mina kupachukua. Wanu msema dina ni Yesu weka mkutaye. Yae kani kutaye. Mwae kani kutaye. Wangozi enye ndeto wanya mwae kangutaye. Tatae kangutaye. Umenifanya mimi mwana wako, wacha nikupe sifa. Umenifanya mwana, wacha nikuite Mungu. Wewe ni Mungu na ubadiliki. Wewe ni yule jana leo na milele, haufananishwi. Nakupa sifa. Umenizoa tofeni mwana, umenihurumia sana Yesu. Ninakupenda, ninakuabudu Mungu wangu. Ninakusifu. Hakuna Mungu kama wewe, inuliwe. Inuliwe Mungu mwema we. Utukufu ni wako baba na kupachukua. Mina kupachukua. Mina kupachukua. Utukufu na heshima na kupachukua. Mina kupachukua. Mina kupachukua. Wase wakuluri kitengo siando. Onene wako ne wonekete. Osanguma Yesu osanguma. Wimu sumi otaele kanwa. Yesu neze osanguma. Osotayo. Osotayo. Osanguma. Mimi ni nani nisikupe sifa na ulinipenda kwanza Yesu wangu. Ni baba. Mimi ni nani nisikupe sifa na ulinipenda kwanza Yesu wangu. Baba, wewe ni Mungu na ubadiliki. Wewe ni yule jana leo na milele, haufananishwi. Nakupa sifa. Utukufu ni wako baba na kupachukua. Mina kupachukua. Mina kupachukua.
Wanashangaza sana binadamu. Wameniweka kwenye kona bila plan. Imani kwa usina ime run down. Binadamu. Wanashangaza sana binadamu. Wameniweka kwenye kona sina plan. Imani kwa usina ime run down. Nijifiche kusini ama nyende mitini. Nabe kwa chini nifanyi nini mimi. Nyende kuchini nirudi kijijini. Niwache dini nipambane na kiki. Nilinde we. Naomba unilinde. Wamekuja kuniwinda we. Nilinde. Nilinde we. Naomba unilinde we. Wamekuja kuniwinda we. Nilinde. Oh yo, oh oh yo, oh oh.
Nina 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 somba.
Oh yo, oh oh yo, oh oh.
Nina 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 somba.
Oh yo, oh oh. Come slowly, nina come slowly. Adi general, umenondolea ngori. Ata noma na matwezi kikamkoli. Niki nilma baraka zina kamkoli. Ni wabadada, bad vibes are come, you are scattered at. Bila wezi wezi na kucheki, you the smarter man. Wani watakwe, you the badder than. You the badder one, you the god above, yeah. Haba mina kupenda. Mbele yako tuna sarenda. Asante kwa yote umetenda. Atufu ya mbino kutenda.
For a long time, mina kuita baba.
Mina kuita baba.
Mina hisi wukumbali baba. For a long time, mina kuita baba. Mina hisi wukumbali baba. Tulia, tulia. Moyo wangu tulia. Kuna siku nayo inafika. Utashinda ya dunia. Tulia.
Mwanamke msamaria alitaka maji ukampa baba.
Hata blind Bartimayo uponyaji alipata baba.
Niwewe, niwewe,
niwewe.
Mpaji wa riziki,
riziki.
Shuzamu yangu inafika. Niwewe, niwewe,
baba, baba.
Mpaji wa riziki.
Shuzamu yangu inafika baba.
Nyola kawe.
For a long time, mina kuita baba.
Mina kuita baba.
Mina hisi wukumbali baba. For a long time, mina kuita baba. Mina hisi wukumbali baba. Tulia, tulia. Moyo wangu tulia. Kuna siku nayo inafika. Utashinda
dunia. Hata kama una do, maisha inabo. Hata bila hizo do, maisha bado inako. Oya ijalishi maze we ni nani. We ni wa Nairobi ama mashinani. We mse mpua ama kisirani. Lazima unajua Mungu ni nani. Ay, ay, you know, zipo dance. Yata sifi wana mawe. Ay, ay, you know, zipo dance. Yata sifi wana mawe. Katika, katika. Naona uhidakika. Katika, katika. Naona uhidakika. Kama udansu unabo.
Unabo.
Ukatiki unabo.
Unabo.
Kama udansu unabo.
Unabo.
Ame kubresu unabo.
Unabo.
Kama udansu unabo.
Kila mutu go.
Ay, ay, alright then. Ay, alright then. Ukianika mabaraka ni mingi utapata. Ay, go right then. Ay, hizo sasa jitoche kama ganga. Ajitoche kamzeya mekaranga. Atucheze, tucheze kakadanda. Sim, sim, panda. Yeah, ay, ay, you know, zipo dance. Yata sifi wana mawe. Ay, ay, you know, zipo dance. Yata sifi wana mawe. Katika, katika. Naona uhidakika. Katika, katika. Naona uhidakika.
Kama udansu na bo.
Cuando nakutafuta ukiwa wapi? Uko geto au mtaani? Niko na Yesu, uko na nani?
Demakufu, hey, from nothing to something.
Uko geto au mtaani? Niko na Yesu, uko na nani? Unasikiza ukiwa wapi? Uko geto au mtaani? Niko na Yesu, uko na nani? Kidogo dogo tarara, amini Mungu tarara, mwenye uzima tarara. Kidogo dogo tarara, tantarara, 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 tantarara. Nairobi, Mombasa, Kitui, Mandera, nikiulizia wendo Bazenga, akituruka na Arusha, Kisumu na Pemba, nishatambu basi moyoni ni sifa zaidi. Kama si wewe ngekuwa gaidi, kama si Yesu misingefaidi. Basi moyoni ni sifa zaidi. Kama si wewe ngekuwa gaidi, kama si Yesu misingefaidi. Kidogo dogo tarara, amini Mungu tarara, mwenye uzima tarara. Kidogo dogo tarara.
For more, log on to www.demakufu.co.ke.
Nairobi,
nimezunguka kote sijaona kama wewe. Ah, walitaka nipotoke, nikuache wewe, nibaki mwenyewe. Ah, ila ni wewe, Yesu nabaki na wewe. Hey baba ni wewe, baba. Umejawa na rehema, rehema, rehema baba. Umejawa na rehema, rehema zako zanitosha.
Nakutegemea wewe, nakutegemea wewe, wewe, wewe. Nakutegemea wewe, wewe. Oh, ah, ah.
Nakutegemea wewe, nakutegemea wewe, wewe, wewe. Nakutegemea wewe, wewe.
Unanipendaga kwa mawazo ya kuniwekaga. Umeniwekaga. Wewe ni yule yule, wewe ni yule yule baba. Wewe ni yule yule, jana leo na milele. Wewe ni yule yule, wewe ni yule yule baba. Wewe ni yule yule, jana leo na milele.
Umejawa na neema, neema, neema baba. Umejawa na neema baba. Umejawa na rehema, rehema,
ukipe. Piga magoti ndo sana ukipe. Hila amini, amini kuna de. Tena subiri, subira inape. Piga magoti ndo sana ukipe.
hii blessing. Kama babi na ata mabobo, Yesu ana runi kuliko kemoi. Aka tuhaka uru aka dai eloi. Mina ya kabo basho na makikoi. Wacha nisifunga sana ni achilia maboy.
You run it, mfalme wa amani.
You run it,
mpaka mashina.
You run it,
kale mtani.
You run it,
all over the world.
You run it,
mfalme wa amani.
You run it,
mpaka mashina.
You run it,
kale mtani.
Kasi wewe mini sifunane, we ni mfalme wa amane. Ukiguruma wote wasimama, kwa jina lako wote wainama. You did it, ulivunja minyororo. Neno lako naweka kwa moyo. Teddy B, this one's a takeover. Tunasifu Jehovah.
You run it, mfalme wa amane.
You run it,
mpaka mashine.
You run it,
kale mtani.
You run it,
all over the world.
Black 7, and we taking gospel to places. Say, off the radar fire, come witness, it's a disaster. Saga, combination, better than the pudding king. Salvation, without it, a bad disease. So me want him and tell them, forget the way. Without him, you can't move an inch.
Them Makufu,
hey, I'm not
into something.
Shoot it at fast, listen, cause like some boy I know how the thing set up. Speed break, buckle up thing. Say if you know some boy one do this for the money and ya and girl one do this for the liking. You know, and get no him run. And if you know, you know, now you know him run.
Yeah.
You run it,
you run it,
mfalme
wa amani.
You run it,
mpaka mashine.
You run it,
all over the world. You run it.
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri.
Na sufuria tangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa beto mande. Mate furaka smaka beto mande. Masasi wabibi wabe panga gaende. Life yangu iko dry na fiki zangu ni mende. Kwa imani yangu isimame. Nitaona mema si asara. Kwa imani yangu isimame. Nitaona mema si asara.
Hili hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Najua, najua,
nitaona mazuri.
Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri.
Maombi yangu wanayasikia. Ina imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia. Nikashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia. Na imani atanichipia. Walionicheka na kunichukia. Nitashinda watashangilia.
Ona jina atanibadilisha jina.
Ishuja
na hekima. Anipe bila kupima.
Bila kupima.
Ina walionisaliti nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu. Ina marafiki anipe wafiti.
Hilo ndio ombi langu. Hey, mazuri, mazuri. Nitaona na nae. Hey, mazuri, mazuri. Nitaona na nae.
Najua, najua. Nitaona mazuri. Najua, najua. Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Baraka Music.
Nitaona mazuri.
Mazuri,
mazuri. Ya Makufu.
Yende mbele injili yo. Yende mbele.
nitumikie baba wewe. Wacha ni dance, dance nikatike kabla uze, uze kuingia. Kwa ujana wangu nikutumikie baba wewe. Pass kwa mbele, neno la Bwana. Pass kwa mbele, jili ya Bwana. Pass kwa mbele, neno la Bwana mimi
Gemma Khufu, DJ Academy, home of talents.
Watu wake,
Academy, home of talents. Like our official fan page, Demakufu DJ Academy.
Demakufu, hey, from nothing to something.
From nothing to something.
Chakaza vibaya au lipate kama za Dangote ipewe kuamua kesho yako eh. Wengine baba zetu walala hoi, wengine mama zetu hoi hai, wengine familia zetu choka mbaya, wengine ndio kabisa mayatima, hakuna anayetujua wala hatuna connection. Sema sababu ni elimu mbona wasomi kibao ni jobless. Tumewekwa mahali kwa neema ya Mungu, tumevuka mapito kwa neema ya Mungu. Oyo Mungu ajui kukosea, ametupa thamani tulioitwa vikaragosi. Ila Mungu mwingi wa huruma, ametupa vicheko Tiko bila manuti.
Amesha hautaisahau. Wovu wangu wa zamani hata ukumbuka. Ayo, hata kama unajua nilikuwa ni mzizi ndio usinikumbushe. Mungu amesha nipokea, nimebaki stone. Ni kweli unajua nilikuwa mlevi na lalaba, usinikumbushe. Yesu amesha nipokea, nimebaki stone. Ni kweli unajua nilikuwa nafanya dhambi sana, usinikumbushe. Mungu amesha nipokea, nimebaki stone. Kuchelewesha rafiki yangu wewe, mambo yangu ya zamani yasikuchukulie muda. Hata kuchelewesha rafiki yangu wewe, wakati uko bize kusema yule alikuwa mzizi, mimi niko bize na Mungu wangu. Wakati uko bize kusema yule alikuwa mlevi, mimi niko bize namtafuta Mungu, natafuta uwepo wake Mungu, natafuta nguvu zake, natafuta ufalme wake Mungu, natafuta jina lake. Na Mungu amesema ameshayasahau, Mungu amesema hatayakumbuka. Mambo yangu ya zamani ameshayasahau, uovu wangu wa zamani hata ukumbuka. Ayo, hata kama unajua nilikuwa ni mzizi ndio usinikumbushe. Mungu ameshanipokea, nimebaki stori. Ni kweli unajua nilikuwa mlevi na lalaba, usinikumbushe. Ameshanipokea, nimebaki stori. Ni kweli unajua nilikuwa nafanya dhambi sana, usinikumbushe. Mungu ameshanipokea, nimebaki stori. Kama unajua nilikuwa mvutaji bangi, usinikumbushe. Mungu ameshanipokea, nimebaki stori.
Nothing to something. For more, log on to www.demakufu.co.ke.